Gooda Beats. Gooda Beats.
Impuku ziyahula nasibheke weni akekho kubokuzo munye ziyolahleka impuku ziyahula nasibheke weni akekho kubokuzo munye ziyolahleka angeke mvume umuntu amoshi kusasalami uthanda liboni umuntu ufezi inhloso zakhe unethembiso ubukhazikhazi bekhenana sohlukaniswa ithuna kuphela nikhohlisana uma nihlukana namuhla kusasa uzethola omunye noma nixabana inkinga zenu itshela abantu ngaphela uthando ubizwa ngento engenangqondo uma kusemnandi ubizwa kahle my heartbeat impumputhe ziyahula nasibheke weni akekho kubokuzo munye ziyolahleka impumputhe ziyahula nasibheke weni akekho kubokuzo munye ziyolahleka ngangeke mvume umuntu amoshi kusasalami akekho umngani uneqiniso othembakele mtshela imfihlo zakho zonke atshela abantu uma kumnandi uhlezi khona nijabule mase kubheda ngeke umbone uhlezi ebhizi ey usakhumbula ningafundi niphuza utshwala ningalala ekhaya nidlubusha ningakhuzeki waphelelapho umngani wakho weqiniso nisafonelana noma kasekho kwajika izinto usele wedwa ekuhluphekeni eyakhe mnandi impilo ngoba wahluleka ukhetha umngani ozovula amehlo impumputhe ziyahula nasibheke weni akekho kubokuzo munye ziyolahleka